kabatini hapo nanunua rina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy, asante kwa heshima na penzi kulilinda. You know I'm mutima wangi, yani toka sijamiliki ndinga. Tunaongozana, akipinda na minapinda. Sema unachotaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go, popote pali tunakima. Baby ni woe, akipinda na minapinda. Sema unachotaka mama,